Isaka 13 verse 1. Indodana ehlaniphileyo iyalaywa nguyise, kepha isidelela silaleli ukukhuzwa. Verse 2. Umuntu uyadla ukuhle ngesithelo somlomo wakhe, kepha umphefumulo wabambuluzayo uyadla ubudlwangudlwangu. Verse 3. Olinda umlomo wakhe ugcina ukuphila kwakhe, okhamisa indebe zakhe uyakuba nencithakalo. Verse 4. Umphefumulo wevila uyafisa ungatholi lutho, kepha imphefumulo yabakhutheleyo iyakhuluphaliswa. Verse 5. Olungileyo uyazonda amazwi amanga, kepha omubi bangamahloni ahlazise. Verse 6. Ukulunga kuyamlondoloza ondlela yakhe iphelele, kepha ububi buyachitha isoni. Verse 7. Kukhona ozishaya ocebileyo engenalutho kodwa, kukhona ozishaya umpofu enemfuyo enkulu. Verse 8. Ihlawulo lokuphila komuntu liyingcebo yakhe, kepha umpofu akezwa ukukhuzwa. Verse 9. Ukukhanya kwabalungileyo kuyathokoza, kepha izibani zababi ziyacimeka. Verse 10. Ngokuziqhenya kuvela ukuxabana kuphela, kepha kwabalulekwayo kukhona ukuhlakanipha. Verse 11. Imfuyo etholakala kalula iyancipha, kepha ubuthi kancane kancane uyandiselwa. Verse 12. Ithemba elitshazisiweyo ligulisa inhliziyo, isifiso esidwalisiweyo singumuthi wokuphila. Verse 13. Odela izwi zehlisela ukubhujiswa, kepha wesaba imiyalo uyakuvuzwa. Verse 14. Ukufundisa kohlakaniphileyo kungumthombo wokuphila, ukuze kudedwe ihibeni zokufa. Verse 15. Ukuqonda kahle kuveza umusa, kepha indlela yabambuluzayo ilukhuni. Verse 16. Bonke abaqondileyo basebenza ngokwazi, kepha isiwulo esihlakaza ubuwula. Verse 17. Isithunywa esibi siwela ebubini, kepha sigijima esithembekileyo siyimpiliso. Verse 18. Ubumpofu nehlazo kukuye onqaba kulaywa, kepha onaka kusolwa uyadunyiswa. Verse 19. Isifiso esigcwalisiweyo simnandi emphefumulweni, kepha ukudeda ebubini kuyisinengiso kuzo iziwula. Verse 20. Ohamba nahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane wewula uyakushoshozelwa yizo.
Verse 21. Ububi bulandela izoni, kepha abalungileyo bavuzwa ngokuhle.
Verse 22. Olungileyo ushiyela abantwana babantwana bakhe ifa, kepha ingcebo yesoni ibekelelwa olungileyo. Verse 23. Emqathweni wabampofu kukhona ukudla okuningi, kepha kukhona ukuchithwa ngenxa yokungalungi. Verse 24. Oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe, kepha oyithanda uyayiyala ngesineke.
Verse 25. Olungileyo uyadla uze usuthe umphefumulo wakhe, kepha isisu sababi siyaswela.